okumbye obulamu bagambye nti abantu emitwalo 7 mukasambu 28 be balina kookola mu Uganda, ng'ate 24,629 be bafa kookola buli mwaka. Balaze nti kookolo asinga okutawanya abakyala mu Uganda y'oyo akwata omumwa gwa nnabaana, ng'era asinga kutambuzibwa mu kikolwa eky'okwegatta. Avunaanyizibwa ku by'emirimu mu Aga Khan University ye Diana Namubiru Wanyana agambye nti kirungi abaana ab'obuwala abali wakati w'emyaka 10-15 nti balina okufuna empisa etangira okukwatibwa kookola omumwa gwa nnabaana, ate bo abakyala abali wakati w'emyaka 3-5 balina okwekebezanga. Wanyana okwogera bino abadde mu musomo ogw'enjawulo ogwategekeddwa ab'Aga Khan University Hospital eri bannamawulire okwongera okuwonyesa ebikwata ku kookolo.
Tetuvudde tussa essira ku kansa lwakubanga tubadde tulaba abantu bangi, ne mu nnaku zino katugambe mu myezi egyakayita nammwe mubalabyeko mu mpapula z'amawulire abalwadde abafudde kansa, si lwakubanga obujjanjabi tebuliiwo naye olw'ensonga ezimu oba endala. Kyetuvudde tuvaayo tugezeeko okulambulula ku nsonga eno, okusomesa ku ngeri omuntu gy'asobola okwekuuma, engeri omuntu gy'asobola okwekebeza mangu n'amanya ekiriwo n'ekitaliiwo, n'engeri omuntu gy'asobola okufuna obujjanjabi. Kivudde ku kulaba nti endwadde zino eza kookolo zeeyongedde, abantu bangi beeyongera okulala buli kanaku, era nammwe kennyini mumalabye ne mubawandiikako mu mpapula z'amawulire.
Sewanyana ayongeddeko nti Aga Khan University Hospital erimu kuzimba eddwaliro ery'omulembe okutandika okujjanjabira mu kookolo.
Tuzimba eddwaliro tulowooza nti lijja kuyambako okuwewula. Olwedde waliwo amalwaliro agakikola, si ffe tujja okusookawo, waliwo abakikola naye nga ffe ekigendererwa kyaffe naffe kugattako ttofaali ku ekyo olwedde ekikolebbwa mu ggwanga. Amalwaliro agakikoze weegali, naffe tusuubira okugattako nga tumaliriza eddwaliro eryo liri wano wennyini e Nakawa. Ng'omusawo bw'atunnyonnyodde olunaku olwaleero, ebintu ebimu ebireeta kansa tebimanyikiddwa, naye omuntu oluusi kibeera nga mu famire kansa mwali, kye tuyita genetic predisposition.